diyaarad helikopter ah oo nooca loo yaqaano Black Hawk ayaa soo bandhigtay daad gurayn caafimaad, taas oo qayb ka ah layliga, kaasoo sanadkan ay marti geliyeen ciidamada Finland. Maraykanku waxa uu u diray 2,000 oo askari si ay uga qayb qaataan dowlatusa, waana ka qayb galis qaadashadiisii ugu ballaarnayd adid. Ciidamadan oo kolonyo gaadiid ah ku dhex maray dalalka Norway ee Sudan ayaa waxaa ku biiray ciidamo xoojin ah oo ka yimid dalka Finland oo ka mid ah xubnaha cusub ee NATO, waana markii ugu horreysay oo dhaqdhaqaaq noocan oo kale ah la sameeyo. Isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan caqabadaha qaar ka mid ah ciidamada Maraykanka ay la kulmeen markii ugu horreysay ay ka howlgalaan ciidanka waqooyi ee dunida ee barafleyda ah, Lieutenant William Kennan oo ka tirsan qaybta 10-aad ee ciidamada Maraykanka ee buuraleyda ayaa sheegay:
waxaad keegay si degdeg ah wax walba looga soo dejiyo duunyaha. Tani waa wax aynaan samayn muddo dheer, waayo qaar badan oo ka mid ah askarta hore uma arag qabowgan oo kale, taasi oo la qabsoo baahan.
Walaaca ku saabsan ujeedooyinka Ruushka ee gobolka ayaa aad u sarreeyay tan iyo markii ay si buuxda u weerareen Ukraine 2022. Norway iyo Finland oo xuduud la wadaaga Ruushka ayaa bilihii lasoo dhaafay heshiisyo dhanka difaaca ah la saxeixday Maraykanka, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Maraykanku inay galaan saldhigyo iyo goobo tababar oo ku yaala waqooyiga fog ee labada dal. Norway waxay xubin ka ahayd NATO tan iyo 1994, laakiin Finland waxay ku biirtay sanadkii hore oo keliya. Ciidamada Maraykanku waxay halkaas u joogaan si ay u hubiyaan in militarigu ay wada shaqayn karaan. Sida ku cad xeerka NATO, haddii hal xubin la weeraro, dhammaan xubnaha kale ayaa laga filayaa inay gacan ka geystaan difaaciisa. Maraykanku taariikh ahaan waxa uu Finland u arki jiray saaxiib, balse hadda maqaabka ay ka taagan tahay gaashaanbuurta NATO waxa ay la macno tahay in Maraykanku uu xiriir dhow la yeesho, sida uu xusay Colonel Ryan Barnett oo ka mid ahaa taliyayaasha Maraykanka ee dowladuska ay qaatay.
We've had an ironclad partnership with Finland before they were in NATO as well. And so this is expanding that partnership.
Waxaan iskaashi xooggan la yeelanay Finland ka hor inta aanay ku biirin NATO sidoo kale. Tani waxa ay ballaarinaysaa iskaashigaasi guud. Waxaan aad ugu faraxsanahay iskaashiga mustaqbalka.
Wasiirka difaaca ee Finland, Antti Häkkinen, ayaa sheegay in Ruushka aan u arkin dowlad tuska mid daandaasi ah.
It's only for our own defense. Every nation has a right to exercise and train our own defense.
Tani waa talaabo aan ku daafacayno nafteena. Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo oo uu tababaro difaaciisa, waana afarinta xulufadeena NATO.
Ilaa 2022, Finland waxay xiriir wanaagsan la lahayd Ruushka ka hor intii aanay go'aansan in ay ku biirto NATO kadib duulaankii ballaadnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa xubinnimada Finland ku tilmaamay khalad taariikhi ah oo halis ku ah wiiqina kara islamarkaasi ammaanka gobolka oo dhan.